Pembroke, Zambia.
Exclusive from
VIP Focus. Wakala Kalandelos.
Ishte shapulo tisha kwangalila. Ukubanko kakotela mofio kalila. Once in a while, we mumu ako kupati. Te shonsa shasi menti osati. Like.
Lelo shonko te shaku shani na fe. Shile fire kuno kushali la fe. DJ B kapo shipwe shipwe. Shipwe shipwe. Shipwe shipwe. Kukubangirila Pati peta nalina shako kubangirila Balu kwa tabesa winonga wafo Chili umutunturu pati tabafo Kufamu nalishi ta fertilizer Koti nkaleta fene wonga naiza Ama pressure taya puwefi ni nsova Ishishele pofe
Ishitesha puloti shakuangalila Ukubanko kakotela mufio kalila Once in a while imumu wako kupati Teshonsa shasi menti osati Like
Lelo shonko tesha kushani na fe Shile fire kuno kushali la fe DJ B kapo shipwe 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 Mwilanjebe fya kupa Mwilanjebe fya kupwa Mwilanjebe fya puloti Nalishi banka kula fya bwino Mailo nale sofa Ishaba na kusukulu Mailo nale sofa Shama lentozi
Lelu, lelu, lelu
Paka shipwe shipwe
Lelu
J-Music, Media
Ishtesha puloti shakuangalila Ukubanko kakotela mufio kalila Once in a while imumu wako kupati Teshonsa shasi menti osati Like
Lelo shonko tesha kushani na fe Shile fire kuno kushali la fe DJ B kapo shipwe 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 shipwe